Was I gonna wa, shwa, shwa, chomeka, ah, chomo, ah. Was I gonna wa, shwa, shwa, vile pele kati kati patam. Eti zile zinye pasi pasi no tam. Wangu moyo no minya, mami na we, unaminya. Wangu moyo no minya, mami na we, unaminya. Ah, mama amina. She, mama amina. Mama, mina we.